Savior, ever near to guide me. I am safe, whatever may betide me. From the storm and tempest, He will hide me in the hollow.
Many years, some years ago, I just need to collect his. You know, verse 1.
Yes, that from verse 1. Ni and Agaran Koma can disroke and use Jehovah Bo. Ni Nigerian, you would Jehovah. Ni and Agaran Koma can dinate be a Mayani Lebu. Ni ne will be any le choya. Eh, may ajo mume. N'ụzọ ya niile ka ha na-eje ije. Gị onwe gị ewerewo ihe ịrịba ama gị nye anyị n'iwu ka anyị wee debesie ha ike. Ọ ga-adị m nnọọ mma ma a sị na edoziwo ụzọ m niile idebe ụkpụrụ gị niile. Mgbe ahụ, ihere agaghị eme m mgbe m na-elegide anya n'ebe ihe niile nyere n'iwu dị. M ga-ewere obi ziri ezi.
This passage is ihe nọ na dis am. Unu ọghọtawala my secrets. Onwe nke onye iro m merie m ma gị na Chineke mee gịnị? Ọ nwere ike kọchaa m okwute ọ awansị. Onwe nke onye iro m merie m. As long as and all ya mere the devil ji agba mbọ ka gị na Chukwu mee gịnị? See, ka onwe ike destroy ya. But ị ma ahụ, ị chee na ndị ị na-eche dị na-eme enjoy life, ụmụ m they are not enjoying life. I was once a student. Ọtụtụ ụmụ m bụkwa ụmụ ndị m nyere scholarship. Sometimes some of these girls na-agagharị so much na university, ọ ha na-aka arịọ arịrịọ. The people reserve room ha ka ha na-adị anara anyị. Because anything ị nweta n'ụzọ na-adịghị mma dị ala. Ọ dị simple. Ọtụtụ n'ime unu nwere ndị iro, a na-achụ papa ha, a na-achụ m. O nwere ndị nke egwe m na ihe na-eme ha onye ruo 40 years ya nwa. Onwe onye nke esi m na ha rikata na tebụl ha riwe na ala. Onwe nke esi m letas m na-anata arịrị ndị eji ọnụ ọnụ eji ọnụ Chinenye Akeke Chinenye Anọzie ọtụtụ ndị ha ga-agwa gị ndị m na-asụ kpọọ na fon ndị niile nwere mkpa the answer nọ ebe a Psalm 119:7.
Yes, that verse 7.
Ndị nwere ndị iro ndị nwere court cases land cases police cases. Ndị a na-emegbu emegbu, the answers are here. God 7.
Yes, that verse 7. M ga-ewere obi ziri ezi kelee gị. Mgbe m mụtara ikpe niile nke ezi omume gị, ụkpụrụ gị niile ka m ga-edebe. Arapụsịla m arapụ.
Go ahead 6.
6.
Ụmụ m na-ege ntị. Achọ m ka ọ gụkwa 6 to 8.
6. Mgbe ahụ ihere agaghị eme m mgbe m na-elegide anya n'ebe ihe niile nyere n'iwu dị. M ga-ewere obi ziri ezi kelee gị.
Obi mere gị?
Ziri ezi.
Very good. Ọnwụ m ọnụ m na-ekwu ọzọ, obi m na-ekwu ọzọ. Continue.
Mgbe m mụtara ikpe niile nke ezi omume gị, ụkpụrụ gị niile ka m ga-edebe. Arapụsịla m arapụ.
Arapụzile m eme gịnị?
Arapụ.
Psalm 71, ọ Jehovah, ọ David ọsị ya rugodo agadi na omena gịnị? Ka m nwee ike ịkụziri the younger generation ụzọ ya. Go 9. Ụmụ m gbakwụrụ n'ọtọ ka gụọ naanị. Ọ ga-enyere unu aka ka unu nụrụ ihe m na-ekwu.
Verse 9. Gịnị ka okorobịa ga-eji mee ka ụzọ ya dị ọcha?
Unu ọnụrụ ya? Ikpere Chukwu ọ dịrị sọ ndị agadi nwoke na agadi nwaanyị?
No, Dad.
Ọ dịrị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ?
Yes, Dad.
Ọ dị best time. Mgbe niile nwebeghị problems, ọ dị best time to serve God. Nwa verse 9.
Verse 9. Gịnị ka okorobịa ga-eji mee ka ụzọ ya dị ọcha? Ọ bụ n'ilezi ya anya dịka okwu gị si dị? Obi m niile ka m nwere wụrụ chọọ gị, ekwela ka m si n'ihe niile ị nyere n'iwu jehie. N'ubi m ka m zobeworo okwu ọnụ gị, ka m wee ghara imehie megide gị.
Ụmụ nọ n'efodo. David ọ na-eme noise. Ọ si n'obi m. People agadi ama. O nwere some Christians bụ hypocrites. Even ha na-aga na campus mgbe anyị na-agụ. Isi ha ịkpọ ya aha, ya were Bible fere nye. abia dining hall iri ni ya paga eba hypocrisy ega David gwara na ke ya na ezue na gen ehu de ga ma na owe Christian ihu owo omume ige gi mara ni ihe di che mere gen na na onye oyibo gugodoro ha 9, 10, 11.
Yes, Daddy, 9. How can a young man keep his way pure?
Uno anania.
By guarding it according to thy word.
Omomo, by guarding it according to the word of Amok. Ekanka. According to thy word. Imam.
10. With my whole heart I seek thee. Let me not wander from thy commandments. I have laid up thy word in my heart, that I might not sin against thee.
He gives you money, a Christian, yes. I think he's perfect. A Christian, I think perfect. But you don't make it again. Oh, you don't give me a little boss. Oh, you can't come. Oh, you don't give me a boss. I'm not sure you want me. You want me. I tell you, make a one minute way. Jonah, oh, when they say so, I have a bending matter now. Ghana, la, lobo. Where I'm going to get on way. I'm going to nay, nay. I went back by the Nora. So, in the matter, look at telling your name, and those people believe that something is wrong. Barabia. Gakote, si hu ya na mele bule mi na ma. O si ha o ya ko si ngwa buru no te na mi. E buru e te na mi ni bule mi ni me gene. O si almighty the great. Chineke the great o yo bi o ma. O gbere ga ni ni ve o na agbo so. And di ihu ni ya. This Jonah o mehere ko mehe. O mehere. Beto kwetere na mehe. Oh, yeah, David. You're Christians. And I told John me. Morning, your name, and no one your gown, so I do Megan. I said, I grew them, then I'm in Omo Cossia. Oh, yeah, my Christian. A Christian, not the boat. A Christian, I want to know you make Paraname confess or run your. I think Hannah and I'm in a bulletin. But that same God, the God of Hezekiah, a merciful father who was provoked by Jonah. Jonah truly provoked him greatly. Jonah parried Chukwu. Chukwu Jega, Sagamaga. He was arrogant. Almighty Lanya. Honorway. Ojihanya. Kamoja Bankitika. Shak Dogwe Ojita Hazo. Otuwebe Mweno. A merciful father galoe olohana okwe ko ku bi eni mafo igon ya na the book of jonah na odi apewe ekwere sochukwu ewezile iwe azo no wuro transport aga mope ya na ninive whether you like it igagari dia chukwu once God has loved you, he has loved you for yeah ngwa wetezi enu ka meshi okwu Norona la me be shoku. Oh, Pani Abu Yenebu Misha, Matana, Hezekayana, Anna, here now, governor's house, government house, Anna, Kayim Nagara. Oh, I need the prayers. The prophets of old, I won't the Nagari, I don't know, governor Hagadana. They have the greatest governor, O Jehovah. But they have the ability to guide governors. Because una hotawara chuku not the too strict. Chuku are the strict. Chuku the very kind. Onye guri yeni naga mapa mambe oshishi kushiri Jonah. Chuku me amwota oshishiya. Yeah me Jonah baramba chuku akama chuku ibagwara. Ya si oshishi ne koke na baramba. But he chara kambushi omum. Because of his great love for mankind. Only a black girl could more decide to go to him. Otherwise, only a new material, only a new, and don't want so called Maga. Can you just see Giazzo? Oh, no, papa ko won we ki so na anwu ya megen ya mo azika protect e ka zo ndi ozo ghari dogbu ke itu mmini agwo na no na mmini ghari itugbu o protect e uri e dowe na di ni be silekwe ba ni ni be ngwa kama. God is our helper. But the only thing bo na dire ahom. But that passage you like too much in Deuteronomy. How you can get to mature on? Onu chetere na kambere ba bo na Deuteronomy. First, game to read you mature with Deuteronomy chapter 5.
On na page 168 na Boshi.
Only verses 32 and 33. Omumu ni le passages na go the brief. Maka ehe nwere ka mu ke release unu.
Yes sir.
And on e do na ya na berede ke eji amadike. Onye ke di kwa na kwado mi ihe nge preach ta. On e gosi the anointing of God on kwa na preaching. Azita ya na ya. The power of God. Amen. In your own Bible, you have something to say. Because you are not the person talking, but God talking through you. Go on, 32, 33.
Yes, Daddy. Deuteronomy chapter 5, verse 32. Unu ga-elezikwa anya ime dịka Jehova bụ Chineke unu nyeworo unu iwu. Unu ewezugala onwe unu n'aka nri ma ọ bụ n'aka ekpe.
Unu ọnụ ya, ị na-ekpere Chukwu straight. Asịla m mkpete ọkụ m jụta oyi. After all, onwe ihe o mere. Nwa m, ọgụgodu mmehie isi wụ obere njọ. Kwetegodu na njọ ọwụ gịnị njọ. Agala to the left, agala to the right. Continue one.
Yes, that 33. N'ụzọ niile nke Jehova bụ Chineke unu nyeworo unu iwu ka unu ga na-eje.
Unu ọ na-anị ya? Ọ ụzọ Jehova nyere ka ọke mmadụ nyere.
Ka Jehova nyere.
Na-egekwanụ ntị maka ndị amụma ụgha mere gịnị? Ha riri nne. Ndị amụma ụgha. E nwere na many churches all over the world. Unu na-ahụ ya na Facebook. A pastor nọrọ nnọọ ọrịgoro n'ime drọn with ahụ ya adịdịtị a na-ekuru mmiri na drọn ka ịga congregation ha na-aṅụ mmiri si pastor na-ahụ ha na-aṅụ the other one wụ akwụghị kok awụọ ya n'isi the other one wụ ebe a sị gị agọziere m mmiri nọ n'ihu kọmgeshọn nwa agbọghọbịa gbara ahụ ife ahụ a pastọ nọrọ na kọmandụ mma ọjọọ gbara ahụ akwụ unu nụrụ ihe one young man kwuru echi m na-eme badde chọọchị ebe si na a na-akpọ king na Lagos unu chetara ndị nọ mgbe the young man kwuru eweli aka elu that's good. Nye gara ka e mee ya ọdee na ase pastọ. Ọ garuo ebe ahụ nụ, o ruo ka mgbe a na-asụ ka a gaa hụ ahụ kwado chọọchị. Ya gaa ka o yipụ nwa ilepụ anya ebe a ụmụ nwaanyị nọ n'aka nne. Ụmụ nwoke na ibele. The same bathroom. Ihe na-eme nwe. Ọkwọ kọrọ ebe a. Ihe na-eme nwe. Ya sị, ngwakwu na ọtọ ka m kwe, ka m bishọ na ọ bara ntị. Ndị na-eji ahụ nọrọ a. Ihe na-emewe ya sụke ihe ya dọkwa ha eyipụ nwe ọwụ ụmụ agbọghọbịa juru ngala ọwụ ụmụ okorobịa ndị nọ dị asị na onwe ihe o mere anyị bụ brothers and sisters na idum na ụkọ a na Lagos anyị brothers and sisters ọsị ekwedo ha ahụ. Gazie na room e nyere onye achọrọ ime ọdee na ase pastọ. Nga ọ nọzi, one lady bata ebe ahụ, yi isi akwa ya na-eche nje. Ọ na-eme ihe n'ebete a ga-akọ ya. Ọhịa okwu na mba. Na-eche nje, bịa sị ya mba. Ya mekwuru otu a, na nwoke na ebe a, nwaanyị ga-eji na-eyipụ akwa n'ihu. Also, when you hear me, brother, now I need a brother in the Lord. Also, I'm pushing out Bapur age. A mahamo equin supia. You know, would you carry each a man again? But to dig at some 119, they get the word of God, meaning. Because common sense, you have one that you could carry in here, came one each, came work each. You could carry each each. Among me here, many pastors are not Christians. Among me, you are Joe, I'm not Christians. I want to care on our Sabbath. I can make fully a noble. Okay, we'll let the man on my own who are on our Facebook. No one even work at your Motalima. Give your put their use way. They use her name, Gamma. She put no way near me address such an answer. Bible soon one Lesiana carry Megan. Only one can never contradict himself. And often I bring you watch the format, but you have Lam June in the Bible. Oh, I hear this abomination to the head. Oh, I hear the rat to the head. Oh, my eligue, no, where the quenro, only in our own, your dreams. The man name with supernatural beings. Your dreams. The man eligue, no, come on. Well, I'm going to go ahead with verse 33.
Yes, Daddy, verse 33. Nuzo ni lenke, Jehovah buchine kunye woruni, wukunu ganeje. Ka unu wee dị ndụ ka o wee dịkwara unu mma ka unu wee mekwa ka ụbọchị unu dị anya n'ala ahụ nke unu ga-enweta.
Onye bekee gụọ 33.
Yes, Daddy, 33. You shall walk in all the way which the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may go well with you, and that you may live long in the land which you shall possess.
Three promises you may live. You may prosper and you may live long. Omen man emere onwe. Oso mere wihe soro onye na ahu. Eh emere many things they deceive matter and akwa wisdom of the world. But mbo epuketala nonsense. Gini ka Paul gwa Timothy. Osi ana dikwala carried away by ihe ndi mmadu na ase na owe abu wisdom. Na many apostle le were destroy you. Oh, I'm doing it very, very carefully. It is my duty. I want to the truth. Oh, you know, to be do free here in a church. Oh, when there's so many things on our Facebook, and they can find the mother, and they to mother, and they me, or the wedding, and they me nowadays, name a church. You know, they move more like it. All in the name of Mary. Let's see, and I can't remember it. Do you? One run like a mission. I will tell him that favorite. Yem Jagru neighbor and Benine, Bebo of Leno, Momo Mundinaga, China, Mandinaga, Japan. Anyway, no neighbor, no, not Joe, when you this question. What is she for it to the number? Are you satisfied with the way you serve God? Is it okay? Do you think Nina made the right thing? The way you are handling God, it's an order man. Oh, yeah, Kering. Oh, yeah, I'm going to show. Come wherever I may share room. Deuteronomy 32. Oh, yeah, you will go on 6 and 7.
Yes, sir.
Before you will make share.
Yes, sir. Deuteronomy 32, verse 6. Do you thus requite the Lord? You foolish and senseless people. Is not he your father who created you, who made you and established you? Remember the days of old. Consider the years of many generations. Ask your father and he will show you, your elders and they will tell you.
Very good. One, only one.
Yes, Daddy. Deuteronomy 32, verse 6. Unu na-enyeghachi Jehova otu a unu ndị nzuzu ndị na-amaghị ihe. Ọ bụ ihe onwe ya bụ nna gị onye nwetaworo gị. Ya onwe ya emewo gị, mekwa ka ị guzosie ike. Cheta ụbọchị niile nke mgbe ebi ebi gara aga. ghọta arọ nke ọtụtụ ọgbọ. Jụọ nna gị, ọ ga-egosikwa gị. Jụọ ndị okenye gị, ha ga-agwakwa gị.
Very good. Nwakwụ na ọtọ ka agụrị aka m were emechi okwu. Ka ndị shọ, ndị ahụ na-adịghị nọdị na ala. Ndị dị bụ ụnọ dị a na m pamitiri unu. Ka m nguzete ọtọ m na unu. A ga-asị nwoke ka ike ọ nakwa agwụ ya. Ụmụ m ọwụhụ m na-eme ọ Jehova bụ Chukwu ọbụghị m. Ọ Jehova na-eme ihe niile through me. And may looking at daddy, he the man that there is God. Ke onye na-agba m ume. So, unu ejile chi m egwu egwu, ọ ya mere, unu ga-echeta echi ndị eze bịara hịa. Ọ ha ka m ji so don't play with my God. Ejile chi m gwere m egwu. Na nche na ha wụ ndị eze anyị ga-aba awụ. And m nye ha oche ruru ha. Onye nke bekee buru ụzọ ka ụmụ Chukwu ga-enu ntị ha.
Verse 8. Do you thus requite the Lord, you foolish and senseless people?
Unu ọhụrụ ya. Onye ji Chineke egwu egwu, ọ dị foolish ka ọ dị? Ọ dị stupid ka ọ dị? Ọ dị senseless ka ọ dị? Ọ dị onye nzuzu kwuru n'obi na there is no. Continue, nwa m.
Verse 8. Do you thus requite the Lord, you foolish and senseless people? Is not he your father who created you, who made you and established you? Remember the days of old. Consider the years of many generations. Ask your father and he will show you. Your elders and they will tell you.
Ẹni yóò kúrò, Jùdínà ẹ̀dà díkẹ́ hàn, ẹ̀dà wọn oṣù hàn. Ụfọdụ ndị soro bido ekpere a 1983-84, ha ga-akọrọ m otu o si mee gịnị, otu o si mee ya. Ọ ya bụ ihe o kwuru. Chete the days of old. Ụmụ onye n'ọtụ nna ị nọ iche na ịkpọ mmadụ iyi dị ezi. Eme mmadụ sị, gwa ị ga-eji kpọ mmadụ ịmọra, ma Bible kpọrọ mmadụ ịmọra. Why you get just na mmadu ga lose generation ya? Ya forget about generation ya. Why you jiku? Owo unu Chukwu gware Eli na umu ya abọ ga unu the same day. Owo unu Jesus Christ. Owo unu agbara gbara Judas. So na onye ga na nam nyo ga ka mma na eme gi. Judas o nwere generation. Ama me be ndị dị ka chi na nye duru ha ga emis ko to Bible. Mamuta achị aghọtaghị. A man of God agaghị akwụnwu mmadụ ịmọra. Kedu ihe Proverbs 15:15 kwuru? Onye na-ahụ onye mere ihe ọjọọ, so mere ihe ọma wụ abomination before God. And onye na-ahụ onye aka ya dị ọcha na-ebu ya anya, gịnị ka Bible kpọrọ? Abomination! Oh, amaghị Bible! Jụtadụnụ ndị okenye otu Living Christ Mission si bido. Jụtadụnụ ndị okenye otu m si mebi ihu agbara ọkwara afọma ji mmiri. Jụtadụnụ ndị okenye eshi ndị a dọrọ mmiri, eshi ihe dị ka ogoni, kpọta ndị na-adọ mmiri mụ na ha ama aka, nwere lightning mee ha n'ihu, ha wọkọ si na ha hụ na onye na-eme ihe, ngwa ha na-achọ m igbu na-egbu. Jụtọ ka m ji unu sayị. Jụtadụnụ ndị nọ, mgbe m na-aga na moto, ndị nọ Civil Society, sendị egbe elu, ọ bata na moto Eldonya, shi ebe abụọ. Jụtadụnụ ndị nọ mgbe ihe mere. Ọ bụ n'ike Obiora, Ifeanyi Ọnụọnịcha, ụfọdụ ụmụ Chukwu nọ mgbe m na-eto nna like ịma aka pawa. Mgbe m na-eto moto mee noise ebe m na-ekpe ekpere m kọmando o mebie, akwapụ ya. Ọ ya mere o ji si m, chetakwanụ mgbe mbụ dị oche, ịnọtụghị ijụọ ndị okenye, elee onye wudo Hezekaya na. Kedu otu chọọchị a si bido? Ụfọdụ uche na ibu ego mmadụ na billions ọnga obi. Eche na ọyịgba egwu na soshal midia ọngụ gị. Jụtadụnụ ndị okenye, ụfọdụ ndị tụrụ m aka n'ihu, mere ka ha rie ego na chọọchị na ndị soro m bido ekpere ndịrị ọfụma. Ihere o mere ha ka o mee ha. Ụfọdụ ha nọ n'ili taa. Ọwụ, anaghị ajụ onye Bible ji si, remember the days of old. Consider the years of many generations. Ask your father. And he will show you your elders and they will tell you. Ịnọtụ gị jụta ajụjụ. Owu ibile gị che na maka dadi na-eme nwayọ nwayọ. Nke na ị ga-atụli aka ya akpọnwa. Jụtadụnụ ndị m nọ mgbe m na Inlandiaz. Jụtadụnụ ndị nọ mgbe anyị bịara ebe a ọhụrụ. Mgbe gọọmenti bụ bulldozer ka bịa kwatu ebe a. Akpọ m n'Inland, anyị bịa n'ọrụ ọrụ. Ihe anyị gabigara before church a ruo taa. Onye ka mmadụ iche na ọ ga-edestroy m. And ọ na-ajụ nwa m, otu isi, do you thus requite the Lord? You foolish and senseless people. It's not he, your father. Ọwọ ụmụ papa m akpariwala ya. It's not he, your father. It's not he, your creator. Ọwọ ụmụ ihe kere nwa m. Ihe iji ejizi Chukwu egwu egwu. Mgbe nọ primary school, it is so religious, but now it is arrogant. Ọwọ ụmụ ihe your father. Ọwọ ụmụ ihe your creator. Ọ bịa ha ebe a. Who made you and established you? Ọwọ ụmụ ihe mere iwuru ihe iwu. Ọtụtụ ndị gị na ha ga primary school anwụọ na beto dowere ha ndụ. Otu isi akwụghị ụgwọ dị. Are you satisfied? Abịa ọ na-adụ ka kwa ha akwa kpere Chukwu. A na-adọ ha adọ. Nwa m ikpere Chukwu wụ ọdịmma. Onye ọhịa mere Jizọs kwụọ sọ onye nwere ntị na ya mee gịnị. Ya nọ onye Igbo ngwa gị ọka bifọ m na-asị ha nọdụ ala.
Unu na-enyeghachi Jehova otu a unu ndị nzuzu ndị na-amaghị ihe. Ọ bụ ihe onwe ya bụ nna gị onye nwetaworo gị. Ya onwe ya emewo gị, meekwa ka ị guzosie ike. Cheta ụbọchị niile nke mgbe ebi ebi gara aga. Ghọta arọ nke ọtụtụ ọgbọ. Jụọ nna gị, ọ ga-egosikwa gị. Jụọ ndị okenye gị, ha ga-agwakwa gị.
Jụọ ha otu Living Christ Mission si malite, ha ga-agwa. Jụọ ha about this daddy Hezekiah mgbe obi Inland, no offense. Mgbe ndị ori na-abịa gafee a na-akwa ha na mashin, ha ga-agwa. Jụọ ụfọdụ ndị mgbe mụ na ndị Asians mara aka na university, akwọrọ m unu, edowe tumbler. A sị na m na-ekpe ekpere akpọ m, edowe tumbler. O nwere ihe ha kwuru dị tumbler mmiri nọ, muvuo. Ha sị m ebe m na-akpọ Chukwu mụ mee. M sị na my God is not a magician. Aga m emenwu tumbler na ya muvuo. But aga m stop nwe, unu agaghị emuvu nwe ọzọ. Ha sị m onye nkwụrụ si anyị, you cannot move it n'aha Christ. Emee the tumbler nọrọ nke ọ nọ. Onye meriri. Onye nwere Jehova nwere ihe niile. N'ọnọdụ sọrọ unu m ekpere unu ekpere. Ụmụnwụnụ mechie anya ka ekpere Chukwu. Anya bịawa ọzọ. Anya bịawa ọzọ. Jizọs anya bịawa ọzọ. Mmụọ nsọ anya bịawa ọzọ. Nọnyere anyị. We have come again. We are here for you. Jesus, we are here for you. Holy Ghost, we have come again. Be with us. The God of Jonah. Papa dị egwu. Eburu Jonah tee n'ime mmiri, obi ekwe ka nwa ikere eke ga-eji nwa. Na oziga azụ ọ ga nụọ ya. I kweghị ka ọ suffocate ya. A ga-agbọpịa n'elu ala. What a patient God. And that same God be the God we serve today. And during the time of Jonah, Christ had not died. How much more I can do under grace. Thank you, Father, in Jesus' name. Onye nwe m ikpekwere nụ ụdị mma, ma ihe na-ekechi ụmụ gị anya. Ụwa niile tọgbọ n'aka Ekwensu, the devil na-deceive the world. Mgbe eguzo m n'oke nkume, ịhụrụ ndị a niile bụ akara na Ekwensu kere agbụ. napụtaha site agaba n'aha Jizọs.
Tinye n'ime ha mmụọ
ka ha chọwa onye kere ha,
ka ha chọwa gị.
Because you are their real father. Chineke biko zam, gọzie ụmụ m, jidesiere m aka ike, nọnyere igwe atụrụ m n'all over the world, ma meghekwuo anya ha ka ha mara na ndị nọ n'ime gị bụ Jehova bụ Chineke bụ ndị a gọziri agọzi. N'ihe niile ana m ekele gị. Ọdịnime ha dịkwaghị ike o, ọdịnime ahụ n'anya ma ha adịghị ike. Chineke nyere ha aka ka ha nwee ike iguzo n'ime gị. N'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Thank you, Father. In Jesus' name. Ọmụmụ, ụnụ mepe anya.
In the hollow of his hand, in the hollow of his hand, I am saved.